Uganda jene uwe likaguta Museveni ite buhaburu wa labu deba na Uganda wunokwe wala ebyo bufuzi ebyo kwa ulaya ula mubantu biaga mati binovisu bolida dalo kusanya we guangalino murutemi ya lwaliso. President Museveni binavyo gerede mchisawe echa kazinda playground echa sangiba mdistrict ye bushenyi wabadenga anonya kalu akamuzayo muntebe ye guanga ngatana baku ogerako elia balonza bakungani demu chitundu chino sentebe wechibi na cha NRM mubitundu bie bushenyi Haji Hassan Basajja Baraba ya soso kutotole birungi ere nkuyanje bituukeddwako kyokkanga bino bikoleddwa mu kitundu kino olw'obukulembeze bwa NRM bwagamba nti buno bwongeddwa okuleetawo obuweerezo bw'ekimemmeke mu kitundu kyabwe.
Kandi muzeyi tuyine amasomero abiraga atiti sikuru agotire biliyonizi mukaga nakyo nikikusiimiza kere sendazi tuyine ibiri is be promoted kuva to health centers 3 kandi ishatu za promoted to health centers 4 production otwire 1.4 billion in previous financial year is the irrigation national streamer electricity amasanyalazi obushenye recovered by 29% which is not very good kongana to streamer etiende mzee ntuenda mkukuna nagambire akarulito nisakukwele za chenda ni namunana mkarusaburito ni abuseni otaka atina kunu yari yaba na mawe kotanyo kwendugu toteka yorumuzi.
Era mu ngeri y'emu basajja bala basabye omukulembeze w'eggwanga nti ekisanja ekijja akole ekisoboka kyonna okulaba ng'ateekawo insuwa ey'ebyobulamu okulaba nga bannayuganda bafuna obujjanjabi obusoboka era ono amusabye okuteekawo obujjanjabi obw'obwereere okulaba nti abantu bonna abawezezza emyaka 75 basobola okujjanjabibwa ku bwereere mu malwaliro.
Your Excellency, ekindi ekintu ekikwenda nkusabe kye special national medical insurance. Movement oye kana nyenda ngwa nteoke elaboration kati au kwa Your Excellency nindikateka ngu tukaka kuhile police kana nyenda nicho tuengezi nge tuteke mama jezi kwe inetile mire tuteke mama jezi jifi oleke kuteka teka nguwa medical doctors bonka nubwa kuwasa kujira mama jezi gahere sinishuari zini tutugini. For example ito kurebe na umuzei Kerestenda ya inanga ni Health Insurance ya Tanzania ninu nji munonga ikatanika kumiru wenda chenda na chenda na muenda kongata ingi gandira abana aba toku gamu waka kumekuzami yake etano nibara guri rabusi abazeya kukukami yaka nchanzu kukarka inguru nibara guri rabusi umarwa rogonu mu Tanzania.
Wabula bwatu so kwogera keri enkuyanja y'abantu abawadde bakungande mu lukungana runo President Museveni atandikidde ku mirembe gavumenti ya NRM gyerese mu Uganda mu ggwanga lyonna era n'alabula bannayuganda okwewalira ddala ebyobufuzi ebyawulayawula mu mawanga n'amadiini. Ono n'awadde ekyokulabirako eky'eggwanga lya Sudani lyagambye nti lino lyali limu ku mawanga agakulira ku misinde egyayiriyiri era nga lyakula dda kyokka olw'entalo ez'eddene n'amawanga kaakati ezeefuga eggwanga lino lyafuuka matongo.
Sudani keri ensi y'amaani munonga mpango eno obugenja abantu bashomire ura profesa otegera abashiti b'amasasi ngu batabahamba abaserikale profesa wa medicine ebyona tukabugambira abasudani twabagira si politics z'okubaganisa abantu abakozi b'ebishobe mpango y'ibakozire bakagenda ba leta okubaganisa hagati y'abaharabu n'abarikwiragura ikyo kyaza ba leta entaro hagati y'abasilamu n'abatari basilamu twabagambira ibika n'obutwa tubabifo bajya ngo n'umuzara ati yagiye ku rugamo Sudani eshenkire yabanza yatumufika kabiri Sudani y'abarikwiragura na Sudani y'abasilamu.
Museveni asobezza abantu be bushenyi naddala abalimi b'amajaani kyokka nga balina ettaka ttono nti ensonga yaabwe egenda kukolwako mu bunnambiro wabula era wano awadde amagezi nti basaanye bakole ebyo bye basobola okufunamu ensimbi ezeegasa omuli okulunda okulima ebintu ebirala ng'emmwanyi pamba n'ebirala ebyo nno nga bijja kubayamba okwongera okukyusa obulamu bwabwe mu byenfuna.
Abantu bayongeraho ebinazi ate obwo ngumbazi bw'omuntu uinitaka elfu nzile nkawa abushenye abenama takama hango ho umbazugu wabo ni chai hauko waza senti za kofisi nje milioni ibiri ni mtaro makumiana burhika burkwe